It's Rocks.
Fresh up. It's from Nigeria Mix.
I'm in love with
all my life, Ningo Baza, no napsa. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find the plug in Monga adapter. Sikuti ife city baza Monga baby. Tima fakamo tisapota mona baby. Mulungu wao ni semsemu na watu. Nibantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe take a guada city guada semsem. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX 12 is the motor. Babusa bari be content bati bari na chuma. Bafuna ka 5 kwacha keni nako ni katuma. Kaende towards Hilux. Wave mu addition in a minus. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba nachilungu patumba. Kaya mavuto yebezi ani tesha ya nikwira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalide mulichira. Right now nina mashoko ni ganza vina. Right now, right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina. Right now, right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina. Right now, right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina. Right now, no, right now, right now, right now.
Vimusepelo wa mano na rigraja. PhD tema pepa ya kufoja. No job banzanga bainza mafodia. Very shocked that's why nipe mafodia. Ninkula paba fiashte tindale. Plan B kwalifio kuba musiciani. Na yo ya nikoso kuba chalo chishani. Sunga nkale chesta benga bachabe chabe. Songa junta njika lafe one posi. Limbi ku success twadio cha fuse. Haba kutupa connect they refuse. Limbi pamulilo ifo tu sende chushi.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Bali mane sana pange badi mu time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anaye sana pushing a sikulu. Fudu fulu fulu, he's the best of a daddy. Generation of wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa dekelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya mundu wina ikukruze. Uzipange pange ukapeza chuma. Chinja BB ufake mukapuma. Masnika na macheni monga dismo. Ii life even when you have you will need more. Yeah, badu tenjele usaleke baku nyunye. Sunga kwini ija kersi ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sisi vika malume. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba na chilungu patumba. Kaya mavuto yebezi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now nina mashoko ni ganza vina. Right now, right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina.